Wanege swaga ila haiket. Luku sipigi veki utokuta na vafen.
Louis Gucci your brother. Nakata madini mukari zaidi ya dona. Tanasha simba wenu na nyasi menu haina ganyama. Sishobo kia tango mazikibuma. Still a stress is pending mazoe ya talking chicken on chuna. Oh baby what's your name? Uja uyu mwike nasi. Kamata kinywa aje cha waswasi. Na kama tingari nazima ita taxi. It's all on me. But don't ask for my number. Napenda watoto wenye darasa. Punguza self nita kukachi.
Watoto na pombe. Watoto na pombe. Watoto na pombe. Nilichofuata ni watoto na pombe.
Wananita sultanu kugeto. Njoni kunyeshe maisha ya majengo. Tupitie mpambe, tule wali. Twende pangani, tuchade majani. Ah, nono umevamini. Na unashinda ukivu tafuta chini. Niyo haga inainua, sio siri. Samahani, ni macho sio mimi. Tumefika humu ndani ya giza. Usijali bei nitalipa. Kidogo msupa kaitisha. Nikasikia meitisha Kingfisher. Hey, if you know, you know.
You know.
Kingfisher pantirimu. Aye. Manze ni leo, leo ndio leo. Manyundo leo, watoto na video.
Baby, what's your name? Kuja uyu mwike nasi.
Mata kinywa aje cha waswasi. Na kama tingari nazima ita taxi.
It's all on me.
But don't ask for my number. Penda watoto wenye darasa. Punguza self nita kukachi.
Watoto na pombe. Watoto na pombe. Watoto na pombe. Nilichopata ni watoto na pombe. Watoto na pombe. Pombe.
Local pub. Kwa mama Esther. I see you.